Aw ye wena kalaga chani kunini usithatha kancane bheka manje ubanda kanjani he uthanda kanjani aw ye wena kalaga chani kunini usithatha kancane bheka manje ubanda kanjani he uthanda kanjani
khona zokhala la fanu zotune party asanzo dlala la asina so leso skathi ungazo sangana so tekela i party ngoba bafana nawe can't tell me nothing ntaboka bangan sikijimisa le cheese tina everyday mara sizwa patune beef so steady play jeez for heaven's sake dalupizu kukinzimbi mara namanje yita ma heavyweight ay suga kyabange guimele my suga
ah makenge ayigabi ay puta
Bambe ngama fingerprints ngoba la uhamba khona ushaya ithupha ubungazi we are the wrong crew to fight mangabuphuza fana ke ithuphuze right yeah siyabazi the khuluma kakhulu type bizani plumber lana kuzoqhuma ipipe
oh no thina sizovala lomlomo
fana kithi sizo keeping gun briga man mina ngiphethe izinja zam joe they can keep it done so check it is sun whoa
mana nginga sokuthathela ama steps mangabone sokufakela ama specs sikwenze
easy
uzolandwa clever uzolandwa clever
ubizi lokhu shaya ama specs wazi kahle ukuthi awuna next take it easy
uzolandwa clever
Easy,
Bega manje so jump on my fence Bega manje so nyunga my steps Uzobanjwa clever Hunga senzi stata my feather steps Hunga senzi vele sign on my check Uzogandwa clever Bega manje so landa bohata So ngene ku June, July Fana gitu ubega nene kulula Uzolandwa ngendlusula Uzohlangana nekhukhula Ubosikhuphula before isusa Bengambulali bengimthusa Habe ngimkhusa, habe ngimkhusa Hambe kasu yobabusa Basokutshela ngame Habongana basifela ngame Uthathi khava mangivela sani Masangana sokabana makomisa sokuphambana And angifuna ukubona bakini edladleni bazokhalasa
Mane nginga sokuthathela ama steps Mangaboni sokufakela ama specs Sikwenze
easy
Uzolandwa clever Uzolandwa clever
Ubizi lokhu shaya ama packs Wazi kahle ukuthi awuna next Take it
easy
Uzolandwa clever
Easy
Uzolandwa clever
Qhubeka ulibu speed unyathelana ne speed trap Uzogijima uzojima ngathi ufuna i-six pack Angikhulumi ngebeer you probably need that Street cred izoshiya ngegap like pitch black Nina man pepereza mfana thina besihereza Nina man khekheleza mfana thina besithesha Ngizonifaka i-freestyle and ngizoyifaka ngenkani Cause niyafakana nama-bra njengamantombazana Aqhele iviki ngingadonsi umphini webhiki Somele uwenze ungangidini uzogcwala ijaridi kini Fika bakini bazama ukukhuza ngizwisisa Uyadelela mane mpintshi unyathela kuphela unabriki Angisumalume wena but nabashana kimi Can't pass China kimi can't fight sala kini Noma ungavutha umlilo weparafini Ungazodlalela la kimi uzothela emasaladini
Mane nginga sokuthathela ama steps Mangaboni sokufakela ama specs Sikwenze
easy
Uzolandwa clever Uzolandwa clever
Ubizi lokhu shaya ama packs Wazi kahle ukuthi awuna next Take it
easy
Uzolandwa clever
Easy
Uzolandwa clever
Wewe nakalaga chanje Kunini usithatha kancane Bheka manje ubanda kanjani He uthanda kanjani Aw ye wena nakalaga chanje Kunini usithatha kancane Bheka manje ubanda kanjani He uthanda kanjani
Thank you.